Ministri yebyobulamu wabudde kampuni n'ebitongole ebikola eddagala awamu n'okulisuubuza okwongera amaanyi mu kutandika w'amakolero mu Uganda kikendeeze ku misolo egiggibwa ku byobulamu oba eddagala erisuubulwa okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya Uganda eruubirirwa okugaziya amakolero wano mu Uganda naddala mu kisaawe eky'ebyobulamu nga kino okutuukirira kyetaaga amakolero okweyongerako wano mu Uganda. Ebiwandiiko biraga nti eddagala eddeetebwa mu Uganda ebitundu kyana ku buli kikumi lisuubulwa okuva ebweru w'eggwanga so nga ebitundu abiri ku buli kikumi ly'eddagala erikolebwa wano mu erikolebwa mu ggwanga. Minista w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng Ocherro mu bubaka bw'atisa akulira ebyobujjanjabi eby'ekikugu minisita ebyobulamu Dr. Charles Olalo mu kugulawo omwoleso ogw'abakola n'okutunda eddagala mu ggwanga ogw'okumala ennaku ssatu nga guyindira mu kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo agambye nti obwota obwetaavu bw'okutandika kuno amakolero ag'eddagala bukyali waggulu nga wasaanye okubaawo ekikolebwa.
Promoting local production, strengthening domestic manufacturing, which reduces dependence on imports, because currently we import over 80% of the medicines which we need. It also enhances our medicine security, creates jobs, and contributes to economic growth. We continue to work closely with the National Drug Authority and other stakeholders to ensure that medicines produced and distributed in Uganda meet international standards for safety, quality, but also efficacy. This expo provides an opportunity to showcase Uganda's pharmaceutical potential and attract both local and international investment into the sector.
Ye avunanyizibwa ku byamateeka n'okukunga mu kitongole kitaba bannamakolero ekya Uganda Manufacturers Association Muhammad Muzamiru agambye nti okutwaliza awamu tebatambudde bubi mu by'okutumbula amakolero wabula nti beetaaga gavumenti okwongera okubakwasizaako.
Eddagala lulwanyisa omusujja gw'ensiri tukolera ddala amazzi galatabulamu agasaguza ensonyi galateeka ku muntu ayeetaaga amazzi mubiri tugakolera ddala wano ye mudagala mangi tezezaako kwetengerera mulimu kyekuva mu covid kyatandika okulaba covid atuggula amaaso okubeera nga kyagamba nti tulina okukola buli kisoboka okubeera nga ebintu ebisinga tubyetuusaako la tubikolera wano era nga wakati wa covid 2020 ne kakati ojja kusanga atuusa ebintu nga ebirwadde bizaabeeru ebitunda 20 kasoo bikolera ddala kikya impotinga ekinaana kisaabaabeeru n'atulisa abiri tukakola wamu.
Ye omubaka wa Buyindi mu Uganda Upenda Sinjira wati agambye nti enkolagana Uganda gyerina ne kampuni naddala okuva mu Buyindi mu kugula n'okusuubuza eddagala ssaako ebyuma ebikozesebwa mu malwaliro eyambye nnyo okutumbula ebyobulamu mu mawanga gombiriri.
I am pleased to note that a strong participation of Indian companies facilitated by the PSD Chamber of Commerce and Industry with 34 enterprises showcasing their capabilities across pharmaceutical, medical devices, diagnostics, and a wide spectrum of healthcare solutions. India has earned global reputation as the pharmacy of the world, supplying high quality, affordable, and reliable medicines to more than 200 countries.